page 2. Alif Dhamma U Ba Dhamma Bu Ta Dhamma Tu Tha Dhamma Thu Jim Dhamma Ju Ha Dhamma Hu Kho Dhamma Khu Dal Dhamma Du Zal Dhamma Zu Ro Dhamma Ru Za Dhamma Zu